resist to you.
Yo.
Subuhi mefika, penzi utaki kwenda. Zini watajika, penzi utaki ondoka. Nikoliza baby baby,
jibu wakuna ma baby baby.
Na kuita wala ugeo
kiumenu na ma baby baby.
Now, okay, tena nalia.